Kumekucha na furaha.
Hey, yeah. Hey, yeah. Ukinikata na kuliza, mini juo kinishusha na kunguza.
Kumekucha na furaha, lola tisha mpaka rwa. All on his heels are late.
What a blessing day, it's a new day. Money's on my way, I'm so paid. Still teenager, nowadays baba yao. Full shade, nimepita sasa kazi kwao. Sipi miki na upumbavu wanafiki. Mini hero niko fisco, fisco. Waza ndiki nye mamloke. Siku zenu haba zisa biku. Sini guse mifataki, lona hiti bila kiki, huh. Hana jina na kesha kunita kidi. Hawezi panga vina kwa stanza taweza ligi, huh. Sio ulaya, arusha no yangu chichi. Kama bongo bati mbaya, basi nipo makusudi.
Wamekoma na mimi, teswa na mimi, wameponzwa na ndimi zao. Wamekoma na mimi, wamedis, wameshushwa na ndimi zao. Kumekucha na kurwa, lona tisha mpaka rwa. Ora mvisi ozale, ona hini atare. Atare,
sema nini,
atare,
somane.
Atare,
sema nini,
atare,
somane.
Wako wapi walo na chetown. Pale pale hawa piggy bound. Dogo mdogo mina panda down.
Somebody stop me.
It's not over, this why it's getting older. Wame sarena bele yangu wama soldier. Bullet ticket fake MCs wanajua. Kuwa sine wuma kwa magoma na pasua. Game na kaba, kwa mta mina bamba. Uko slim wezi push mini mwamba. Nenda saba mina nguvu zede simba. Dume la miraba na sitaji tatu bomba.
Wamekoma na mimi, teswa na mimi, wameponzwa na ndimi zao. Wamekoma na mimi, wamedis, wameshushwa na ndimi zao. Kumekucha na furwa, lona tisha mpaka rwa. Ora mvisi ozale, ona hini atare. Atare,
sema nini,
atare,
somane.
Atare,
sema nini,
atare,
somane.
Wako wapi walo na chetown. Pale pale hawa piggy bound. Dogo mdogo mina panda town.
Somebody stop me.
Some money. Ukinikata na kuliza, mini juo kinishusha na kunguza.